Sanibona banikazi bamabhizinisi. Ngiyanamukela kuhlelo oluqhubekayo ishintsha igear podcast. Mina ngikuPilonhle wakaKhumalo. Imina ke uzobe ungiphathi walolu hlelo oluqhubekayo oluzoba neziqephu ezimnandi ezine oluhlelele abanikazi bamabhizinisi asebekulungele ukushintsha igear bayise amabhizinisi abo phambili. Ishintsha igear podcast iwumgogodla we-shifting gears ewuhlelo oluqhubekayo oludidiyela ukusiza amabhizinisi ahlole isimo sawo uma kumele athathe umzila omusha noma kudingeka ukuthi alungise izindlela zokuhlela ukuze kuqhubeke kusebenzeke kuye phambili. I-shifting gear ibandakanya ishintsha igear, ingena egiyeni, abasha abasegiyeni neyehlisa igiya. Isigceme ngasinye sikhandele ukusiza ibhizinisi lakho libukeze liphinde lishintshe imizila yokuhlela uma kunesidingo ukuze lifinyelele kwinhloso nqangi. Kulolu hlelo ngizophendula nemibuzo ehlonywe ngabanikazi bamabhizinisi abezwe ngencwadi yeshintsha igiya noma asebeyifundile abadinga ukucaciseleka kabanzi ngezihloko ezithile ezitholakala kule ncwadi. Ekuvezeni imibuzo yabo nokucela ukucaciseleka, abanye abanikazi bamabhizinisi basithumele amagama abo kanye nemininingwane yamabhizinisi. Abanye ke bakhethe ukuthi bengazivezi ngenxa yokungathandi kwaziwe ngezingqinamba ababhekana nazo. Esimple Biz thina siyakuqonda kungaba ukuthanda ukugcina izinto ngasese okuholela ekungathandini kwabanye abanikazi bamabhizinisi ukuveza imininingwane yamabhizinisi abo. Futhi siyakuqondisisa lokhu, futhi lokhu akuchazi ukuthi imibuzo yabo ayibalekile. Ekuphenduleni imibuzo yabo, nginesiqiniseko uzosizakala wena obukele noma olalele uthole ukuqonda kabanzi uhlelo ishintsha igiya nokuthi lingenelela kanjani ekufukuleni ibhizinisi lakho liye phambili. Fasani-ke amabhande ngoba siyahamba ngempela manje. Zoom! Ake sithathe umbuzo wokuqala oqhamuka kumnikazi webhizinisi le-Digital Marketing Agency eliseGoli. Abuzke, ngizwa kuthiwa ingxenye ngayinye yohlelo ishintsha igiya ithinta izinhlaka ezihlukene ezingalethe inguquko ebhizinisini. Kusebenza kanjani-ke lokhu? Hayi, kuhle ngempela-ke ukuqala ngalo mbuzo. Ishintsha igiya iwuhambo olunezinyathelo eziyisithupha ezibhekela ukuhlenga ibhizinisi ngesikhathi lithatha igxathu loshintsho lokuguqula indlela owenza ngayo, phecelezi pivot, noma ukulungisa laphaya nalaphaya, tweak. Ngokuhlaziya imininingwane futhi nokugcwalisela ama-templates amabhizinisi abandakanye nalolu hlelo ayobe nezinguquko eziphathekayo futhi eziya phambili. Ngale ndlela uyaqinisekiseka ukuphekeka okunzulu, uluzwe nawe ushintsho okubalulekile nokuhlosiwe ukuthi isebenziseke. Ngiyathemba ukuthi kuyazwakala lokhu. Ake sibheke nawo umbuzo ovela kuNkosi Nathi Ngema, yena ophethe iphambili ma-Africa Trading Enterprise Cleaning eseGauteng. UNkosi Nathi ubuza ukuthi kungani kunzima ukuthola ama-project, imisebenzi noma ama-contracts. Lona ngumbuzo abanikazi bamabhizinisi kanye nosomabhizinisi abaningi abazibuza wona mihla namalanga. Iqiniso ukuthi ezohwebo zishintsha ngokushesha kulezi zinsuku, okusho ukuthi ukusebenza ngendlela ehlakaniphile ukukhulisa ibhizinisi ngokungayeki ukufaka umfutho kubalulekile. Ishintsha igiya isiza amabhizinisi ukuthi abe ngawesimanjemanje futhi ahlale esematheni ngokubonisa indlela engcono uma kuziwa ezinguqukweni zokwenza izinto kangcono, noma kumele kulungiswe izindlela ezikhona ukuze ibhizinisi likwazi ukuqhubeka liqhudelane namanye. Uma uzolandela ukucitshwa okukhethwe kulezi nyathelo eziyisithupha eziqephuni ezine, uzozibeka emathubeni amaningi okuthola ama-project, imisebenzi kanye nama-contracts. Sisonke sizonqoba. Khululeka Nkosi Nathi. Okulandelayo sibheka umbuzo ovela kumnikazi wenkampani yokuqasha eNelspruit eMpumalanga. Lo mnikazi webhizinisi udinga ukucaciseleka. Ubhale kanje. Sengikulungele ukubeka ibhizinisi lami esigabeni esilandelayo. Ngakho-ke, nginentshisekelo ekuqondeni umehluko phakathi kuka-pivoting no-tweaking. Izihloko ezimbili lezi ezigqamile lapha encwadini yeshintsha igiya. Kuyangithokozisa-ke ukuthi uzimisele ukubeka ibhizinisi lakho esigabeni esilandelayo. Ngiyakholelwa ukutheni kuzokwenzeka nje kahle, kamhlophe. Upivot kulapho ibhizinisi lithatha isinyathelo esikhulu sokushintsha umzila ebelihamba ngawo. Kufana nokuqala kabusha njengokuthi uzoqala uthengise umkhiqizo omusha. Kubalulekile-ke lokhu uma ibhizinisi lakho liphambana namakhasimende owahlosile, selimile nje, lisotakwini. I-tweak yona ilula, yilapho ibhizinisi lakho lidinga ukuthintithwa nje laphaya nalaphaya. Lapho sikhuluma ngokulungisa izindlela zokusebenza ezivele zikhona kodwa zithanda kungabi namandla ngendlela ekulindeleke ukuthi zisebenze ngayo. Yinhle lendlela uma ngabe ibhizinisi lakho umgogodla walo uqinile. Kusebenzeka kodwa mhlawumbe lidinga ukuthintathintwa nje. Kuhleke futhi kuwusizo ukwazi nokuqonda indlela okumele ibhizinisi lakho lithathe uma lidinga ukulungiswa. Alright, umbuzo wethu-ke olandelayo uqhamuka kumnikazi wenkampani yama-commodities e-Richards Bay phansi le e-KZN. Abuze. Ngike ngezwa abantu bekhuluma ngohlelo ishintsha igiya. Inkinga ngimatasa, ngakuba ngempela iyikho abakushoyo. Vele ngizothi ishintsha igiya ihamba phambili. Ngaphandle kokunokola, impela kunjalo. Nazi izizathu ezibalulekile kungani kumele uqale ishintsha egiyeni. Number one, uzohlala uqhudelala. Ungasali kwezisematheni emakethe nezindlela ezintsha zokusebenza. Number two, fukamela izinguquko. Igqugquzela imicabango nemibono emisha. Number three, phucula ukwenza. Ngokuphucula izindlela zokusebenza. Khulisa ukufinyelela emakethe. Kuvume ukungena ezimakethe ezintsha. Khulisa ukunelisa amakhasimende. Hlangabezana nezidingo ezishintshayo zamakhasimende. Indlela yokuhlenga ubungozi, guqula izinselelo zibe ngamathuba. Ikufundisa ukugqugquzela ukukhula, kwenza ibhizinisi lakho liqhubekele phambili. Ngiyacabanga uke wasizwa isisho esithi kubalulekile ukulisebenza ibhizinisi lakho kunokusebenza kwibhizinisi lakho kuphela. Kubalulekile kakhulu kubaholi bamabhizinisi ukukhokha umoya emva komshikashika wansuku zonke. Ukubukeza nobuhlakani akuphinde kuhlelwe ukukhula. Ngiyathemba uyavumelana nami uma ngithi lezi yizizathu eziphathekayo njengoba zihambisana nokufisayo ukuze ibhizinisi lakho liye phambili. Njengoba sesiyiphendululeke imibuzo yokuqala esisizile ekuchazeni ukuthi yini ishintshe giya imayelana nani, nanokuthi lezi zinyathelo eziyisithupha zizofezana. Ale sibheke isinyathelo sokuqala esingu bhekisisa isimo okusona njengamanje. Lesi sinyathelo-ke sibalulekile kakhulu ukuze uqonde umephi ngaphambi kokwenza izinguquko ezinkulu. Ithuluzi elibalulekile ekubhekisiseni isimo okusona ibizwa i-SWOT analysis. U-SWOT umele lokhu. U-S, strengths, amandla, okwazi ukwenza kahle. Weaknesses, ubuthaka, izindawo lapho odinga uqinisa khona. Opportunities, amathuba, izinhlaka zangaphandle ezingakulekelela. Threats, izingozi, ukuhlenga izingozi. Action, umnyakazo, izinyathelo zokukhulisa, abalule, abe nomthelelo futhi ahlenge. Ngaleli phuzu sihlaselwa umbuzo kaHumotso Khamanyanga. UHumotso ungumnikazi weCreatives KS SNorthwest. Ubuza,
Ngikuthola kunzima ukukhokhisa amakhasimende wami amanani afanele ngenxa yovalo lokulahlekelwa yiwona. Yize ngazi engibenzela kona kusezingeni eliphezulu. Ngingenza kanjani ukuthi ngingabi novalo lokubakhokhisa amanani afanele? Ukukhathazeka kukaHumutso akungimangazi. Futhi ngezinye izinto abanikazi bamabhizinisi abathwalala nzima ngazo. Indlela elula yokubhekana nokungabaza kungenzwa into ebizwa nge-customer base analysis, ekuyindlela yokuhlaziya amakhasimende wakho uwazi kangcono. Ibandakanya ukuqoqa ulwazi, lusebenzise lolo lwazi olutholayo kanye nama-CRM tool, okungamathuluzi wokunakekela ubudlelwane bakho namakhasimende wakho. Khuluma namakhasimende wakho, uthole nendlela yokubabuza imibuzo ozokusiza ukuthi uthole imicabango yabo, uqonde ukuthi ubanika okuyikho na. Hlukanisa amakhasimende, baqoqe ngokuziphatha nangezidingo. Yakha indlela yokubonisa inhlobo yabantu abayiyo. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende wakho kufanele uwakhandele ama-profile emniningwane ejulile. Qinisekisa ulungise, yiba nesiqiniseko sokuthi yonke into iqondile. Banike okubafanele, qiniseka ukuthi okushoyo nokuthengisayo kubafanele. Sebenzisa uphinde uqaphe, sebenza uphinde ufunde ukubambisana nesimo ngezimpendulo ozitholayo. Lolu cwaningo ludlala indima ekuqondeni nokufeza izidingo zamakhasimende wakho kangcono. Uma usunesiqiniseko sokuthi uyazifeza izidingo zabo, ngeke usaba novalo lokulahlekelwa amakhasimende ahluphayo, ngoba uzobe usunawo akulungele ukusebenzisana nawo. Okugcina-ke ku-step 1 sine-market position assessment, ekuyindlela yokuhlaziya ukuthi ibhizinisi lakho limephi kuyimakethe. Ibandakanya ukuhlela okunobuchule, hlukanisa okudayisayo kungafani nokwabanye. Ukwakheka imikhiqizo, bheka bese uvala izikhala kwimakethe. Ubuchule bokumakethe, kufanele uveze lokhu ukwenze kahle. Ukuhlengwa kobungozi, hlelela iminyakazo yokuqhudelana. Kwazi okusematheni emakethe, yiba yivulandlela. Ngokuhlobana ne-market position assessment, umnikazi webhizinisi elise-Northern Cape elisebenza ngokuthutha izingane usebhale wathi, yenzani le nto? Wey, yazi lo mbuzo lo uyihlaba ngqo esikhonkosini. Kanti nempendulo yami izokwenza njalo naye. Ake sizwe ke, ukusebenzisa i-market position assessment kubalulekile kakhulu ukuzigcina uqhudelana. Yiyona indlela ukwenza uhlale uhamba phambili uwundaba zekwayo kuzimbangi zakho. Ngiyathemba ukuthi impendulo iyakugculisa noma yibe mfishane nje. Sesigeqe amagula ngesinyathelo sokuqala. Ngidlulisa ukubonga kubo bonke abasithumele imibuzo. Siyabonga kakhulu eshintshigiya. Manje ke sidlulela kwisinyathelo sesibili. Ake sibheke ukuma kahle kwezezimali. Ngaphambi kokuba uze ungene kwezinkulu izinguquko, kubalulekile uqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho lilungele yini leyo nguquko ngakwezimali. Okokuqala, khanda uhla olufingqiwe lokusebenza kwemali. Lolu uhla olufingqiwe alumayelana nezinombolo nje kuphela, luxoxa indaba ngokuphefumula kwebhizinisi lakho kwezezimali futhi lusize ekuthatheni izinqumo. Njengoba singena ekukhandeni uhla olufingqiwe lokuphila kwebhizinisi kwezezimali, ngifuna ukubika, ngifuna ukubhekana nokubuzwa nguMorita. UMorita ngumnikazi we-Mo B. James Silver Jewelry. Uthi-ke yena, akudayiseki kahle, kuhamba kancane kanti izindleko zona zithanda ukuphakama. Ngingathanda ukuba newebhusayithi ngoba nginenkolelo yokuthi ingangisiza ithi ukuthuthukisa ibhizinisi lami, iphinde futhi ingenze ngibukeke njengomuntu ongelona ivukane. Noma kucacileke ukuthi ibhizinisi likaMorita alihambi kahle, kuhle ukuthi uyakonda lokhu okwenzeka phakathi kokudayisa nezindleko. Ukuze abe lesithombe esigcwele ngokwenza kwezezimali ebhizinisini lakhe, uMorida kufane athathe lezi nyathelo. Income statement. Lapha uzobona imali eyenziwe ibhizinisi, izindleko, inzuzo noma ukulahlekelwa. Balance sheet. Ikucacisela ngezimpahla zebhizinisi, izikwenetu, izinto ibhizinisi elizibophele kuzo namashares. Cash flow statement. Ikucacisela ngokungena nokuphuma kwemali. Lezi zinto zizoqinisekisa ukuthi uhlezi azi ibhizinisi lakhe limi kuphi kwezezimali. Nokuthi ikuphi elingakwazi nelingeke likwazi ukwenza. Ngisho naye iwebsite afisa ukuba nayo. UMorida kuyadinga futhi ahlaziye ama-key financial metric. Lokhu kuchaza ukuthi kumele abheke lokhu okulandelayo. Revenue. La sikhuluma ngemali eyenziwe isiyonke. Net profit margin. Inzuzo eyingxenye emalini eyenziwe yibhizinisi isiyonke. Gross profit margin. Imali engenile isiyonke. Ususe imali othenga ngayo izimpahla ozidayisile. Operating cash flow. Lena ke imali etholakala ngezinhlelo ezijwayelekile zebhizinisi. Liquidity ratios. Njenge current ratio yezikweletu zesikhashana. Debt to income to equity ratio. Ibonisa ukuma kwezezimali. Uma ehlaziya lemiphumela uzoyithola lempendulo nokuqonda ukuthi ibhizinisi lakhe limi kuphi kwezezimali nokuthi angalungisa kuphi. UDumisani Nodada ongumnikazi we-TSI Consulting e-Eastern Cape ubuza ukuthi yiziphi izindlela ezinobuchule angazisebenzisa ukugcina ibhizinisi lakhe lisebenza lize lifinyelele ekutheni lize lizimele. Lakho-ke okumbalwa okungasiza uDumisani. Bheka ezisematheni nezinguquko. Lokhu kusho ukuthi kufanele alandele ukuthi izinto zihamba kanjani njenge year on year growth. Imiphumela ishintshe kangakanani uma iqhathaniswa neyangonyaka odlule. Quarter on quarter changes. Kusebenzeka kanjani kuma-quarter alandelanayo. Provide contextual analysis. Operational achievements. Imikhiqizo emisha noma ukukhulisa i-market. Market conditions. Imithelela ye-economy nalabo oqhudelana nabo. Future outlook. Buka izinkinga namathuba ongahlangabezana nawo phambili. Visual representation. Kufanele usebenzise ama-charts nama-graphs ukuxazulula ulwazi olungakudida uphinde usabalalise udaba lwakho lezezimali ngendlela enesiqi. Review and update regularly. Gcina ulwazi olufinqiwe lwezezimali lwangaleso sikhathi ukuze ube nolwazi lwenqubekela phambili. Evaluate your debt levels and repayment capabilities. Yiba nohlu lwezikweletu. Hlola ukusebenza kwezimali uphinde ubhale i-debt to income ratio phecelezi i-DTI. Analyze repayment terms. Zama ukuhlela izikweletu ngendlela ehlukile noma uzihlanganise izikweletu zibe yinto eyodwa ugweme isiphithiphithi. Emergency fund and savings. Qinisekisa ukuthi unayo imadlana yokukhokhela izindleko engakubamba izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha. Thola i-professional advice. Thola umluleki wezezimali uma kunesidingo. Monitoring and adjustment. Zijwayeze ukuhlala ubukeza uphinde uxegise okanye utswinye uhlelo lwakho lwezikweletu. Uma ngabe izinombolo zezimali zenza inhliziyo yakho ishaye ngamandla okanye ugqolozele emkhathini, vakashela uyobheka i-Simply Biz Funding Toolkit noma i-Essential Guide yabo enamavidiyo abanikazi bamabhizinisi amancane. Lezi zinsiza ziyacacisela, ziphinde zenze ulwazi ngezimali lucace ukuze nawe uqonde ukuthi yikuphi okulandelayo ongakwenzela ibhizinisi lakho. Hayike, sesifinyelele emaphetheleni ohlelo kwisiqephu sokuqala eshintsha iGear Podcast Series. Siyabonga ngokuba nathi, siyathemba lesiqephu sikwazile ukuvula amehlo. usungathatha okufunde lapha ubusebenzise. Downloada uphinde ugcwalise iform yefinancial fitness template kusimplybiz.co.za. Hlola ke ukuba ibhizinisi lakho kwezezimali lifanelwe yi-major pivot, wenza izinto ngendlela entsha sha noma i-tweak nje ingawenza umehluko ilekelele ukukhula nokuzinza. Ungakhohlwa ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ngokuvashela uSimply Biz ukuze usizakale ngokuningi. Siyatholakala ke ku-X, Instagram, LinkedIn, YouTube naku-Facebook @simplybiz_SA. Ngiyaphinda @simplybiz_SA. Nisale kahle. Siyabonga. Yeah.